mkulembeze gwanga generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa wetogerera mutaka mu district ya Wakai jagenzo kukuyega abayo kudamu okumulonda ku kisanja kyo musanvu. William Ssebuliba omusasi wa fe katuwe bisingawo.
President mukasera kano amamutaka wano kutisawe chachivale mudisi kitene era kai ngano wagendo kwa kubyoro kungano lusokededa unako olwaleero era wenjogera kati na munji wo muntu muyitirivu ddala amogeza amaaso okuwuliriza president tuli agenda okubasumululira na ddala bannalakai chokanga bamu kubakulembeza abali mudisi kitene na ddala aba bakulembera NRM na wakulembedwa no mbaka webu yamba honorable Javira Semwanga ona tegezeza nti enteka teka zebalina mu district yeno nokutuusa okulaba nti abantu bakiyagalira mu bulamu bwe balina olw'embeera gye babaddemu ey'okutawanyizibwa ekirwadde kya mukenenya ate gavumenti ene bayambe kinene okulaba nti waakiri esobola okubafunira ebyo ebikozesebwa naddala mu kulwanyisa ekirwadde kino ekya mukenenya ekirudde ebbanga nga kibagoya olw'ensikuba nti district ekirwadde kino mwe kyasibukira ddala okuva mu myaka giri egy'ekyenda nze William Ssebuliba CBS FM Emandu Show wano ekibale mu district eyerakai.